yitwa n'indaya indaya niyo yamuvanye aho bari bari bagiye kuryamana ngo mu ruto ngo bagezeyo mu gihe cyo basheshe ngo dushagari ngo bararongorana barongoranye ngo havumutse abantu bahita batema wa mushuro kinga nka kaboko ngo nandi kumva ariko ndabona mubonyeho none abagatemye ubwo bahita batema igikano
azi izi ndaya
yego Janyabye
indaya ni yasize
baya baya umukobwa yari umukobwa wa sikize hano mu murara